Dichaan 14 gurbaaf booyyeen warsiifte. Kitaab Lukaa boqot 15 qajeeltu 11 akka 19. Yesoon durii nam ilma lam qabu namatti hime. Gurbaan xiqqaan handhuura isa cufu ho'ate abbaa irra godaan. Horii isa karaa hamaan obbaase eegi horii kaan dhabe inni fuula namichi booyyee tokko hojjate. Beelaa'ee sagalee booyyee nyaate. Inni hin qaabaat akka abbaatti deebi'u.